you, girl, and I don't lie. You see what me till the day I die. Usije kuzinguta ntoa wae. Kwacha siwezi wala kuwaza usiwai. Would you be my Valentine?
Kama za kimanga, pigo, pigo. Hakika unanipara, baby unanipara, mama. Hakika mwingine stamani. Kwa kona tuwa kufanya makazi nyumbani kwako. Sinaga mfano wako. So baby